Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde aljumare sappo lewru juillet hitande 2015, sappo e jeego yande ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyyi. Mbiɗen tawa e nder maison de la presse Bamo, ko jottinonoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygol. On kumpititi wiide ɗum honone leyɗele ɗe ɓe wakkille mumen goni hono ley leyɗele men ɗe wakkati joni ɓe gaɗi noddago fewde yiɓɓel mabɓe. Ɓe mbi ɓen tinno fati paritole nokko saabi de ɓe kuli wiide fati bonandaji gaɗa ley leydi meɗen ndi ɓen tinno jerto wakkati joni o. Ɗum wonon kanko Ousmane Kornio dunke andal o holitiwide wakkati joni hono ko Faransi golli jihadinkoɓɓe ko jihadinkoɓɓe ɓe kani ɓe mbawi wadde bonandaji ɗiɗo ɓe keeɓi fou jamane hani wattande ɗum hakkille. Kanko hoorejo ministre ma leydi meɗen ndimoɓe noddirta Mungi Hamdi o wirfitiki ɗum wonono ko bonandaji ɗi gondi e wadde le saha leydi ndi kañelle ɓaleri leydi ndi ko caggal ko kaldoɗe kawra ngal sinninaɗo Bamo ko ɗo holitiwide hono kamɓe yimɓele ministre maɓe ɓe kaldata e jihadinkoɓɓe. Walde humnin hono kibaru yirwerto Faransi to wiyama wakkati joni ɓe balliri leydi meɗen ndi ko yata e milliardji joyi e millioji temedɗiɗi CFA fa lekkol ngaji moƴƴintine ley leydi meɗen ndi sikirab ɗi wono kabaruji moƴƴi min jogini on ɗo hande ɓi bisimilla moɗon e heɗade. Wakkati joni ɗum honoon wakkile e gomɓe ley leydi ndiɓeɓe gongini hono yimɓele mabɓe gomɓe ɗo Bamo ko ɗo ɓe mbiɓen tinno fati paritole nokku o saabi desa hay baka tan bonandaji ana mbawi wadde ɗe nokku o. Barki Cissé ɗum gonginali ɗiɓe gaɗɗi heɓe cikkita gaɗɗi ɗo bonandaji.
Ɓe gongini caggal ko guɓe jadinkoɓe mbi gaɗan bonandaji ɗi ko walle jadinkoɓe nodditirtede Amsardine ngal yad agali woni hoore muɗum. Kamɓe jaati kolliti wiide ɓe garan ɓe pewna ɗi bonandaji e sorrasi en armé Mali kañum e yimɓele oni wonɓe ley leydi ndi. Al Akbar kañum hokki oɗo kabaru fa hande kamɓe jadinkoɓe ɓe kolliti wiide ɓe kaɓan kala yimɓele mbañuɓe alsilamagal kañum e saria. Ɓe facciti kasen wiide kamɓe jaati ganno bonandaji pewnaɗi e munisma ley cakkita yontere ɓettinde nde hakkunde Tumbutu e gundam. Kasen dun ley lewru ɓettundu dun ɓe kolliti wiide kamɓe jaati gaɗi bonandaji gaɗaɗi fakola kañum e nara ley ɓaleri leydi ndi. Fa hande Allahakbar holliti wiide jadinkoɓɓe ɓe gaɗan kala koɓe mbawi wadde fa kaldal ɗe kawral ngal wasa ñiɓude.
Ko woɓɓe du kolliti wiide hen ko wakkati joni hono ko jadinkoɓɓe kolliti wiide gaɗan bonandaji ɗi ko jamane hani jertade sanne. Noon kanko Ousmane Kornio hollitiri wiide o wi sa ƴeewi hono ko barkan golli jadinkoɓɓe ko ɗum nawanɓe sanne ɓe mbawi wadde bonandaji ɗiɗo ɓe keeɓi fur. Ousmane Diko,
kala ko wawi wadde to torra ana hani ko hayɓe yimɓe jertino caggal ko waɗi saha leydi men ko ɓooya so bonni torroɓe ɓe hono mayde waddu sen enen kani jondorade torroɓe ɓe mojata juuɗe mumen. Ko hani yo jertidade e hayɓeɗo hono moɓugol yimɓe nokku goto hono hoɓɓe moytotoɓe hakkunde jama gollirɗe tedduɗe gollirɗe ɗe gala e biyangal laamu fawarde e nokkuje jajuɗe ɗo jama moɓoto. Kana paaɗe ɗe fuu kayɓe saabe yo ɗum wolde nde wala none juhore ƴurora ɗo amilali ende wawi juhude ndenno kayben pati en gawde.
Caggal ko kaldale kawral ngal sinninaɗo Bamo ko ɗo ko fa hande hono jadinkoɓɓe ɓe gondi e wadde bonandaji ɗi ley saha leydi meɗen kale ley ɓaleri leydi ndi. Kanko Mungi Hamdi o bete hande o haali ɗum won to e refi to o holliti wiide sa ƴeewi hono no ɓe gondi e wadde no kamɓe ɓe gana haldoɓe ɗum hono jihadinkoɓɓe no laati furkeɗe ko Barki Cissé haali dow hen.
Ɗi bonandaji mbawa waylitidde golleji munisma ɗi ka meɗen kuli ɗum fa sanne. Andon tan wiide yimɓele bondereɓe ana toon ɓe jiɗa kaldal ɗe kawral ngal ñiɓa ley leydi ndi saabi jaam e deƴƴere wala fuu ko nafirta ɓe. Menen ley golleji amen ɗi min joddatako e jadinkoɓe ndenno ɗum waɗi wona yad wona jahadinke goɗɗo min jiidata e jahadinke fuu.
Sakiraɓe oɗon mbawi neltiri mijoji moɗo e hallo amen bemal andigal min noddirta face Facebook ngo. Walde humminino hono haqqeji ɓiɓɓe adama en ley leydi ndi noddirtede AMMDAS wakkati joni oɓe kollitiwide e kaja famde yello hoɗum waɗi so wadde huseine mayi ley henduɓe kollitiwide wadde huseine an hannoon nangguirede junngo naɓe yesso saria saro ɗum ko hani gollede. Caggal muɗuɗoɓe kollitiwide hono ko jadinkoɓɓe mbara ley saha leydi meɗen ndi ko ɗum tinnan fa hono jama o famirto ko waɗi so journaliste en français ɓe mbara to kidal to. Caggal muɗum ɗum wonono yimɓele alsilam en gonɓe to Afrique du Sud to wakkati joni oɓe kollitiɗe ɓe kaja ɗum wono fa neɗɗo mabɓe noddirtoɗe Stephen Malkono o yoppitele saha leydi meɗen ndi. Micciteɗen wiide oɗo neɗɗo nanganoma ley nogas joyi lewru novembre hitande 2011 to Tumbututo ley hendu wakkati joni ɓe gaɗi noddago fewde hono yimɓele nangguɓe ɓe fa yetto yo hono yimɓele gonɓe ɗo mali ɗo yello omo yoppite. Ɓe kolliti wiide golleji fuɗɗi ɗum won ɗo Bamo ko ɗo ɗiɗo golleji lycée Bouyaki Fadiga na hani moƴƴintinede ley hen kañe lycée ji goɗɗi kasen ley leydi meɗen ndi. Gal musaɗɗa ayi koɓe kani wattude ley ɗiɗo golleji du ana yaha fa milliardji joyyi e millioji temedɗiɗi CFA gaɓɓe oɗo golle ɗum walde wonde to Faransi to kumminiɗo hono kibaru yirwere ley hen keɗe. Ousmane Diko,
golle puddudo kenga o jawdi mum yo zabi Oudou Seydi Mohamed gonnodo ministre hakkunde Mali e leede godde kanyu e ambassadeur français do Mali do Jules Iberson cinyini ila hitande 2013 ndi jawdi o yirwinde jande hakkundere fa huuba paale leedi ndi fu les cercle ji barawele tomiñan jenne e gourmararous ndi wallandu matade janginirde lycée Bouyaki Fadiga do Bamako do de janginirde heydinte classe ji chapantati kanyu e biroji kesi kebete hen jawdi mum ana yafa e milioji temede jeddi lycée tomiya baraweli e jennadu matete monofudu heban classeji sappo didi mo gurma odu mahante classeji jeegom gollirde franci daranide yirwere hokki jawdi mu mali ko yatafa e milliardji joy e millioji temede didi sefa timade di golleji kawran e bantugol l'école hitande 2015-2016 fa jangobe temede jetton kebado janga
woteji commune ngaji kanyi réseau ngaji do hani wadde leleedi meden di le noga jolior octobre waror ndugal musadaji ko be anni watulle hen ko do an ya fa milliarduji sappo e jena sefa ko o do kabar wakar jono do no walde no dirtede papem jagal mudube kolitiwi do no janginobe jande do dowre leleedi meden di no ko no dirtede ise be bi be ngara wadde murtere mabbe soni be keba himmeji mabbe di bame tan be ngara birfititobe kasel e kalaasiji di be kolitiwi do no jobdiji mabbe kindi gonno tondi sa bamile teme de refufande chapande jeddi won ko be joba ka do hen bel wobbe do koliti wille hen so ni kanko ministre commune don kibaru jandeji leleedi meden di o fi ay dabare tan hono jande hikande ka dun yara e hendu jagal modo do hono yimbele commune be anka kibaru be koliti witta hono kibar basket non non ko yimbelbe pirata ballon juude ko dido yambere jan hani wadde leleedi meden di le chapantati lewru juillet waron dun timmalei jetti lewru utundu leedele sappo go kani hawrtin le ndedo yambere ka ko leedele godde koliti wille hen ko wakkati jono hono jambe deder wardira le do mali do no e kuli le hen sanne kanko Jean Claude Sidibo yo hore ju basket leleedi meden di kede Ousmane Diko
yoleede jeenay ngoni joni o dokkude tajoral ngaram wonko haani yubbineede ka do e nyalaade seeda ta men kibbini lalindogal leedi me hennaama ko booyi e leedi ndi deejinaaki do walde woodi do tuubo kuube kada warde joni o be afrique be bami aadi warde gameden denno e do haani laataade janjere denaago hebe pati basse fu funta no dum laatori fu se mali bami kuppu munna so hebaadi dum pati torra fu funta kollen kedde adunaaru ndu leedi me yo leedi beldi warde do koddo to dugule Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce grabe jelo ni les réseaux ngaydi be kolisi to kayto wakar jono be jogi ton di tida laaji hono ndiyam ceni dam to kayto sabide be bi hono kammu kanyon wari ton kenya o do kammu o bonni hono nokkuji soma zep ngoddi ton di kakaki itama do bamako do fa o do nokko heba moddintinede kolisi do ko yata milliarduji nay sefa dum service ani watul leleedi meden di fa ballo hono kibaru jande leleedi meden di le heddu be ballan won non yimbe la gombe bumdam le jande wakkati jono bi do gollije be kanyo gollude do to siga so to motti kanyo e tumbutu ko ni faana mabbe du fa pa bo do non suka be joppobe l'école baarobe duubi jetti fa yoto duubi sappo e didi be koliti do gollide do jokkiti te fa yitaade 2018 jangal mo de ngardam fa do tumbutu do be koliti do non waldine be noddata pam e be gondi e hokkude do non yimbe la gombe tobe nyamduuji yaade gawri kanyo e maaro fa yoto chondi kosam e nebantigaaji be koliti wi de le hen duube kokkito yimbe la jaton be kebayno be furngara hokke gal joni gal mo de garanti minirem faado kuccalo do be kolti do no yimbe no kumini do hono janginde mawbe kanye gombe bumdam le jande fu e be gondi e golitin to golleji mabbe de be gondi e hokkidir tan do hakkilaji do le kawtal mabbe gido walfaabe ja wakkati joni yel beti hebi be kani yeltinde fa pewno ton golleji mabbe di lanini be gal do kawta do no walde wana jeya lamde noddita nyama kala kafo kanyo hokkidir juure do no yimbe la balle be no sekirabe wono kabaru mo dimi jogini o do hande di kafa hande kedde heda do nandir don no do e seeda yo meden de ana wodi.